bitabo
ebatubulira babijja muki
mu bitabo
bacheke babera nachi
na bitabo
ebatubulira babijja muki
mu bitabo
parliament yetula nachi
na bitabo
obwairo babujja muki
mu bitabo
uzina sazeo na usalawo
tulumbe somero
kugambye uzina sazeo na usalawo
tulumbe somero
uzina sazeo
Let us go back to school.